Yafa yetti on sakiraabe dow to tawa don leleedi ndi fu no kettini de do yewtere hande yewtere meden de studio yafa wadata nyande alkamisa yahartana en lendeegu centre est leedi burkina faso ndaro en nokkure jangirde ekitore sukaabe jangobe dum wono golleji ko habbo doyi ndemri e golleji hono di e bannum en sakiraabe so alle jabi du yafa na woddi do hettinaade dum en keban dum leede do yewtere ka fadde meden omtoyde ne mollita on ko sakike modo munira dikko kam moni yeso micro
Kawral mangal
del en kalata na hala nokkure jangirde wi'etende Institut de formation en développement rural na anditire IFUDER delle so ndari ndedo jangirde na tawa e lendeugo centre est leydi Burkina Faso ko buri fu li bagre delle ndedo jangirde li duubi didi fu na jabbo sukaabe hayebe buroobe hemre wodi du golleje ko habdu ndemri be ekitata be do sukaabe no watta fa ndemri lihdi meden heba yara yeso sakiraabe so ndari wo hectareji wadoji tati moddina ele nokkure anditittende plein bagre polto fa heba wallite bedo sukabe ele ikitagol mooy so alla jabi ele nedo yewtere de gollido ame goto martin kaba wadinde en keban sakira meden pirtana en dum e fulfulde fa pa men golleji dibe ngadata ton
hande nyalande sukaabe jangobe ngollirta ko jangina le suuri jangirdu wi'etendu Institut de formation en développement rural na anditire IFUDER e bete sukaabe jangobe be gonan itta hudo le ngesa albacke fa mauna no wodiri gonka na yara no wodiri do yajjade den woduko jalle do leedi yondi tawti fillaaji hakkunde yigiraabe do soppini yeso albacke de balkisa sempore na itta hudo golle mo golata nyande aljumaare fu
ko yasi bawo hudo no duudi fu sana ko itte tafon de sakito lawol ndiyam file wodi albacce de do keba mauna fa buda non
de albacce on balde futi awir dun
dum wadi hakke lewru handen
no dum yalta no wodirina
wi ayo na dum hokka
sa don
ngesa li suudu jangirdu ndu wada kana do yajjade hawrode hectareji tati wodi dum wonana e nokkure wi'etende plein agricole na hokka bagre pol le ndewgu centre es ko beedi do albacce de be sukaabe jangobe na ikkito awde tomati maro tawti alkama amma bemol nimsiti omuldu banga alkama o wode licce jorde de bambina e fay na ndufa na ngada jole dakol lugere de
ko tadete dum woda faaw hewti no me muira non amma baaw me ngonaina le wakati mo me ngollirta ko men jangina dum mide mila kedo e do men tiloto fu men keban fa buda non
ronde bon rendement
caggal nyaloma ngobe utti hudo ngo sukaabe jangobe be njantu bu kototon be ngonaina le nukure wi'etende IFUDER na hawra hakke kilometre goto e ngesa lekkongal wo sukaabe jokolbe hawroobe hemre e nogayo e njeddo wi'eteebe agent de développement rural e nokkure golle wi'etende service national de développement adi fa wadonobe formation be njangine wodi be kolle no gollirte e hakke duubi didi
élève ADS6 banga umul kairu numero matricule 2379 261 759
Vous êtes militaire, hein?
Li yajjarde mawnde de lati nokkure fu yo hudo heccu min tawuy o muldu banga hore labande towa sannedu o biddo debbo na welti e hore mudu
c'est un langage militaire
oui
n'est-ce pas et donc justement sur ce cadre là qu'est-ce que vous avez appris
o jeakana ngalure banfora nokkure hawrore e kilometriji kemi jeego e bagri
après mon bac
tiagal go kibum sede wolam wietengol baccalauréat mi tay koke kemi wawa guldude gollal laamu mi haaja kan gollande hoore am wodi ko miilimi on wawtu wo margo liqqi mi fuddi filade nokkuto mbaawume ekitade no ngadamme de mara liqqi din mi heba formation latido to ngito mi nokkuri wietende IFUDER
ok IFUDER ici
jangobe ben itowa kana le ndewguji sappo e tati di fu le mabbe jangobe e jangobe mawbe amma sukaabe jokolbe kamɓe nduna kawtili ɗon ɗum waɗuɓe golle juuɗe e nde ñalaande ɓe fuu ɓe kawriti ley leɗɗe iɓe jooɗi dow kaaƴe woɓɓe dow kekilaaji faɓe pillo ɓe fuu ɓe ɓurni sayaaji bulamaaji ko e laɓaaɗe ɓe njewtida e fillaaji hono sardasi en fadde maɓɓe fuɗɗude jannde nden umul e gaɗaaɓe muɓɓen ngaɗi formation mintere ko hawrata balɗe capanɗe nayi e joyi
la base
e fuɗɗorde nden ko min ekkita o heesinaade woɗi e ciinaldu so ni na tiiɗi fuu sana neɗɗo muña ɗum walliti men min keɓi ciinal sabi woɓɓe mbaawa e muñude
e hitaande arandeere nden yimɓe wiyeteeɓe adrm ɓen ngaɗan formation na janngine no ngollira du janndiiji ɗi wo kawlondira ley ko ɓe njanginte ɗum du anglais e hiisana hawti e hitaande jokkitoore nden nden mon fuu suɓoto ɗum e janginte ley formation toon na waawi laataade ndemri maral marugo liƴƴi ekkitagol no njumri ittirte ma no aawirte leɗɗe faa ladde warta o promotion jeegaɓo fuɗɗayno jannde e octobre e hitaande 2023 lasane widrawgo tawti mawniraaɓe muɗum ɗiɗo ɗum woni yimɓe ɓe promotion jeeɓo ɓen keddake saabu yimɓe janngooɓe dookiiɓe faa mballita miñiraaɓe muɓɓen ndelley ɓe adee ɗon hono yimɓe jogiiɓe anndal faa ɓuri warɓe kesum ɓen ɗum waɗi ɓe njowtire hono sordasi en
gollan amen yo gollidinde maɓɓe laamu e tawti ɗum monno jaginooɓe ɓen namin dari fami jettinaɓe ɗum monno kibaruuji laɓɗi woodi faande min kollitaɓe laawiɗi ɓe kaandi ɗum monno addugol
dans le bon sens
caggal duuɓi ɗiɗi ko ɓe ngaɗi formation ɗum yimɓe wiyeteeɓe agent de développement rural ɓe mburtoto tawa na ngoodi annde e to ngaɗi formation ɗon hono julien kabore jannginoowo li ifude hollirta ni
à la fin une petite commission
qui so ni ɗum tiloken min joƴinan ɗum mono fedde jooɗo ndaara golleeji mbawɗi ɗum mono golleede mbawɗi hokkeede ɗum mono kaalisi faa gollire ndelle namin terma gollidinde ɗum mono kaalisi mo laamu na fa hannde nokkuuji keewɗe ɗi mballirta ɗum mono yimɓeele tawe so ni ɗum tiloke min keɓa minen du komin kollitata so ni wiyama ngaari pukkine ɗum mono talki moɗon nde jaɓan ɗum mono kaalisi ngolno ɗum mono golleeji tawe so ni on wakkati wari fuu tawe min tampa e fay seeɗa minen du min pukkina min keɓa ɗum mono ñamaale ɗeen min golla
kasin hitaande e feccere fadde maɓɓe tilaade formation na hokka promotion jeegaɓo yimɓe wiyeteeɓe agent de développement durable ley cuuɗi janngirɗi toon ma ley gese l'école ɗen umul e gaɗaaɓe muɓɓen na ndaara to woɗi e miilo heɓude mballa mbuuɗu so ɓe tilaki nden wallitanɓe mum fuu golla projet muɗum hono mawniraaɓe maɓɓe heddiiɓe ngaɗata dow yajjaare bagré pool
kettine yafa
kettine yafa woli boobo jula so to on jeheten daaro en ɗume wonno ko sakiraaɓe meɗen tawaaɓe toon ko jogii kamɓoyde fa jottina en banngal kibaruuji tawaaɗi toon e ley jeɗɗiine nde en kettino
min Moussa Diara mbiyeteeɓe nodtire ko Moussa Sérédou aya kanjum jooni mbiɗa woowi hoorde majjum sanne sanne de mbiɗa anndini ɗo hunde du ɗin nokku fuu ɗo mbiyimi de woni fuu ku waɗa anni e majjum hono no wowno ni so ɓeyde fuu pati ɓoytu sabu enen pulaaku enen du ene jogii semmbe majjum jooni noon huunde so golle hono golle waɗi fuu dokka hon fuu baŋnge tewtiri to waɗa anni e majjum so ngaɗi anni e majjum fuu a enen du so Allah sal waɗi fuu e mbasata maateede sabu kanjum eɗum tiiɗi majjum on annda eyo kanjum e CMC o noogay e jeɗɗi mum lewru gonɗe muɗum ndu ɗum tima joyi mais foode majjum so Allah saɓi fanndi ka fuu an yaha duuɓi jetti fuu mi foode majjum mi foode majjum sanne wona fa seeɗa sanne mi fije majjum ko mi foode tan ko fuu mi fijoɓe noon fuu mi fijeede majjum payi voilà fuu moƴƴere komin keɓa heen moƴƴere heɓama toddugal e majjum hikka du so Allah saɓi anni majjum an woodi
innde am Hamidou Diallo hono kamɓe commerçant en kawrindiroɓe gawri e kaaƴe e leydi fuu goo ɗum wona golle koɓe heɓa ɗum ndu na wooɗi sanne saabu yiiɗo ɗum fof hantata hono mum ka min ka conseil jogiimi holla heddiɓɓe ɗum wala nafa ɗum hokkata neɗɗo jawdi hunde ko heɓuɗa tawe an jeeyi ko laaɓa tonnira commerçant gal ma laaɓal heɓa barke ma ɗum ɓuuri nani joni elgal malgal woni basal malgal ɓe nangugol maɓɓe wooɗi sanne sereede golla golle mum ka commerçant en heddiɓe tinno kakkila ɗum hokkata neɗɗo jawdi bonnude hakkundema e Allah bonnude hakkundema e yimɓe hono waroɓe na sooda ɓen du soni wona so gari fa sooda fuu sonana hakkila ƴama faama faa laaɓa
Oumaru Diallo ya moy rawreɓe dilla nden no wooɗi jaati saabi ɗum ne ɗaawi so neɗɗo ronki boosoke wakkati gooto sa heɓiɗo dartoɗa an hani yoppude boynde nande ka so heddoro ke non toujours na dayina dum sugabe ummotobe le mabbe ka kanyen ka anda golle godde sana boynde bana nayebe ronkitimbe bana nyaaw wadi dum golle mabbe de dole hana wadde boynde tan on golle rewbe ka hana tawede nyaagon tan sabbe wana nayebe ko hubi sugabe so be heba dum huso fartin baram be golle goddum ko dayi ko buri non be no way lonnude be no way wadde golleji hewdi ka be wadi dum golle mabbe
min adama jallo dum gaadu no wodu pay min kam yefu baase majum sababu kanji loogi ne yaltugo majji sabuna dum yo kambe dum hunde teddunde mabbe yeta sanga mabbe tilaybe wada dum du wono yaltugo buule de wana hanabe yaltambe fiya yimbe welibe de kambe dum be yaltambe holla ala aada mabbe no wuro mabbe joodori so taybe wadi tan so aybe no warta ndar ba goda hobbe dilli tan wello dum ta tonyoda belle so taybe fallo kema fiima kan wallahi dum kan woni ko haa min jade meedi jamde be beedum so dum wada ka fu jam wala warta wuro ngon
sakiraabe worbe rewbe delle dongol do jimon gol lobbo dikko yimi gol do bayno diten sakiraabe no hala hala fina tawadu do bayno diten sakiraabe lamdo hullu en jango e jam katin fa kebe yewtere wonde bangal yewtereji meden lasara lasara di studio yafa wadanta en min jitti on sanne nokku fudu to tawadon